kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf do sijo tamani
altiner joyi lewru janvier tan 2025 sekrabe to gondom hedaade hejoj amen di leendi e mangal mudum kajjo on fu min calmini am san bande noga e jiddiyaade noga e jeena lewru desembre be tiino gallure bankas kanyo ka bisimini to lum ma mongo gatten to hitane fu kertana do kulleji demetedi demo fayeto durobe e julabe kanyo en ka hawri e on do nokku nokku kertana do sanne bangal taari ki fayeto huntondirde yimbe yoroso bolongal ameri nokku o kanyo ka holta ma wida ana wondi bonde san odo kabaru kana wembin san ne himbe be guluji mu enari bangal fina tawale on do nokku gonbe wadde ham kase ka imadara yalla ana heba mu intinde odo nokku don sambe kabaru jidi mi jogani om kikida hande bismillah modom hedaade dum noga e jittiyaade noga e jeena lewru desembre hitaande 2025 gallure bankas ne kañum ka bisimini tom luuma e monga tento hitaande fu kertanaado kulantereji ndemeteedi on do nukku ngaldo kawrtal ka yimbel ndemoobe fayeto duroobe e julaabe gombel on do nukku kañum en ka ana wara furde hem hitaande fu kedjoode am gondol on do nukku do on adama dele to ko wonko hebani em do majjum kede Ousmane Niala Buji
illa wattu witeere beete nokku o heewi jama wadduɓe kaake muɓen sottude leyɗe danɗe darnaɗe saabi muɗum kullantereji kewɗe woni godude hono awdiji ñamriji mbaylitaɗi e dabaji sini sodoɓe e sottoɓe bange goto ana gondi e wadde jaaguji muɓen bange goɗɗo sukaɓe jokkolɓe warɓe nande lumo ngo ana gondi e fiide bagge haaɓe nde warɓe nanude go luumo ana hen ONG nef keƴaɗo mabɓe Modibo Kane Balo holliti en awdiji gaddaɗi ley go luumo yiɗum remoɓe amen waddeɓe awdiji mumɓen nef kañum darani hitande hikka nde waddede awdiji kollidede R1 namtiri kañi pagguri hedde pagguri si ɗiɗi woodi wiyete kasambara ɗum kañi soluso hedde namtiri si goto tan woodi ko wiyete S40 joni min gaddi ɗum le luumo ngo faɗon hollite ley balɗe tati hawruɓe hen ɓe ƴiwri koro baña gar e motti warde hollitinde kullantereji muɓɓen radio service agriculture bankas Mahamadou Boré holti wiide ana welti e nde yambere
la mobilisation a été inédite
madarama waɗama fa gasi wona min tan wiiɗon no himɓe warɓe luumo ngo fu kollitiri ley fuɗɗode nden danɗe jeegon darnano danɗe jeegon ɗe caggal muɗum tawa keƴata ɗum waɗi de min ɓeydi naɓure ɗum fa danɗe jeenayi ɗe fuɓɓamama ɗum wona luumo tan yoɗum jaagu awdiji bankas ko hollitata tinnare mabɓe e en ɗam gonɗam hakkunde yimɓe o nokku wonno ko adama ndele togo heɓini studio tamani ƴiwde bankas
kayito yimɓele capan jeɗɗo yom kañum en woni gaɗanaɓe kañum en woni dokkaɓe kaaki gollirɗi hakkude ɓenɗo yimɓele ana duroɓe fayeto golloɓe golli o jardin e maroɓe liɗɗi ɗum waɗi ɗiɗi lewru janvier hitaande 2026 ele hokkuɓe dokka ko anna ele koɓe dokka ko ana nayyi bey fayeto cakuji nguure kañe ko nande muɗum fana ewɗo immadara ka yo ɓuytude tiɗɗalaji ɗi yimɓele ɓen ɗo yimɓele wondi fewde muɗum le on ɗo nokku ɓuuri fo yimɓele jogitiɓe oɗo balla ka feddene ɓe noddirta ONG Sud Canada ele gollidal hakkunde muɗum e fedde asiyarde kañum en waɗi ɗum fedde yimɓelle gomɓe Bafoula Bew fedde yimɓelle fedde pelle ɗe kawrintinɗo pelle yimɓele gomɓele cercle Bafoula Bew jooɗiɓe leydi France kañen le gollidal hakkunde muɗum e le maire commune Mahina kañum en ka waɗani moƴƴere yimɓele waɗan moƴƴere galleji yimɓele yimɓelle himɗe heddi ele kasara gaɗɗol nokku mum noddirta galu kone mitintinden on tan wiide le on ɗo nokku ka lana yooli kene tomu ɗum waɗi le lewru novembre ɓettino yimɓele sukaɓe ko jeegom kañum en woni keddiɓe le oɗo balla kañum en ka waɗnama yimɓele ɓe yimɓe mu he wiwi he daɗi sardile oɗo kasara ɗum yimɓele gomɓe le plateau 2 kañum en du waɗnama hokkamon hollama nokku goɗɗo kasem to wawi yippude tundi mum le laamu Kulikoro maire Kulikoro kañum heeɓi oɗo hakkille nokku kiɗɗo to ɓe juppanno tundi mabɓe ni koka uddama nokku ketoɓum dokka oɗo kañ han kasen ka tundi ana wawi yippede le muɗum kiɗɗo o kañum ka mu'intinama waɗama nokku to balon wawi latere le muɗum micintinde tan wiide on ɗo nokku ka ndeɗo dene ka ko ɓuuri yimɓele ujunayyi sappo e kañum en woni le muɗum walde rewɓele gomɓele kiriduji gomɓele commune rural Bafoula Bew kañum en du heeɓi bureau kesso hi oɗo bureau ka yimɓele capan tati e goho woni le makko Kumba Dite Ndey Kouyaté kañum woni ardanaɗo oɗo bureau le duuɓi joyyi le immadara ko oɗo debbo kañum ka hakkuki hoore muɗum ana waytidde ala haali no rewɓele gomɓele kiriduji ɗi gurda mu en wurdi newninde jande surbayɓe rewɓe fa yetto hokkude rewɓele ɓe leydi to wawi remude le commune rural Banamba e hoore yorosoto bolongal fayotto nokkuto amer o jotto to ka yo hu nokku mawdo sanne hay andinde du wiide o do nokku daade mudum ana mawni sanne bangal fina tawale on do nokku jide mabbe futo jide mabbe fayotto anyaaji moodi bili di e janyil di ka futo bametele nyalom hande o do fi fina tawaka holta ma wiide ana wondi bonde sanne dum wadi so kana ko kuma ni be kabaroji bili de fina tawa kan en ka ana wondi wadde ko woni e bawde mu en fule on do nokku yalla heba heedintinde du kalifa goita kan woni ameri yoroso wonko o landondiri e kejaado amen gondol on do nokku ali haydara kede usman yalibuli
ngal bolgal yo nokku do suldete hobbe do nyongitoto garuje tati ngoni e maggal garwal arandewal ana yoppana darani be denago ameri en garwal didabal yo nokku do bibbe gennindi cultata ona yaabe gollude fa njodo ngajo kaltide dukkindira hakillaaji garwal talbal bolgangal yo nokku ameri en dum nokku do gaja tiji e sariyaaji ngatte kanyedu do kaaki fina tawa ndesete jammaaji sini hobbe ngari kanyendu ana baayi walde don do gonden hande do bolgangal ana woni e baaki bonki ni min kebi wallobe fannuko mo intine edun nafa min sanne
ah deme basoro lana ambadla
sakra do min kaddata kabaruji amen di kikit han fanje fe nokku do e seeda imrana kilu maygo wara ma haltande o jude kabaruji fo e francen ko ne kireja